Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 22. Ubuhanuzi busohora. Ubwo igihe abari bategereje kugaruka kwa Kristo ku muhindo w'umwaka w'1844 cyari gihise, abari bategereje kugaruka kwe bamaze igihe runaka mu majune no gushidikanya. Nyamara nubwo rubanda bababonaga nk'ababuze epfo na ruguru kandi bitewe n'ikosa bakoze, isoko yo guhumurizwa kwabo yari ijambo ry'Imana gusa. Benshi bakomeza kwiga ibyanditswe, bongera nanone kubona ibyo bashingiraho kwizera kwabo kandi barushaho kwiga ubuhanuzi kugira ngo babone umucyo biruseho. Ubuhamya bwa Bibiliya bari bishingikirijeho basanga busobanutse kandi bufite umwanzuro. Ibimenyetso bigaragara byerekana kugaruka kwa Kristo bidatinze. Umugisha udasanzwe w'Uwiteka ugaragazwa no kwihana kw'abantu n'ububyutse mu by'umwuka byagaragaraga mu bakristo byerekanye ko ubutumwa bukomoka mu ijuru. Kandi nubwo abizera batashoboye gusobanura impamvu babuze icyo bari bategereje, bari biringiye ko Imana ariyo yabayoboye mu byo banyuzemo. Ubuhanuzi bari barabonye bujyanye n'igihe cyo kugaruka kwa Kristo bwari bukubiyemo amabwiriza ajyanye n'igihe kidasanzwe cyo gushidikanya no kubura icyo bakora, bubasaba gutegereza bihanganye kuko ibyo batasobanukiwe bizasobanuka igihe nikigera. Muri ubwo buhanuzi harimo ubukubiye muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numva icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye byihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Byegereje umwaka w'1842, itegeko ryatanzwe tubona muri ubwo buhanuzi rivuga kwandika ubuhanuzi mu buryo bugaragarira amaso cyane kutubaho kugira ngo busomeke bwangu. Niko byabwiwe Charles Fitch mu myiteguro y'ubuhanuzi bwihariye bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Icapishwa ry'iyo nyandiko ryitaweho nk'aho ari isohozwa ry'itegeko ryatanzwe n'umuhanuzi Habakuki. Nyamara nta muntu wamenye muri icyo gihe ko ubuhanuzi nk'ubwo nabwo buvuga iby'igihe cyo gutegereza n'agahe kagaragara, kuko iyerekwa riracyatandukanye kugeza igihe runaka, rizagaragara ku iherezo kandi ntirizibeshya. Nubwo ryatandukana, turabyizeye, rizabaho byanze bikunze kandi ntirizatinda, ariko umwizera azabeshwaho no kwizera. Uwo mugabane w'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli wari isoko y'imbaraga n'ihumure ku bizera, ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uwo mugani ucibwa mu gihugu cya Isirayeli usobanura ute ngo iminsi iratinze kandi iyerekwa ryose rirahebwe? Noneho ubabwira uti, uku ni ko Uwiteka avuga ngo nzatuma uwo mugani utongera gucibwa kandi ntibazongera kuwuvuga muri Isirayeli, ahubwo ubabwira uti, iminsi igeze hafi n'iyerekwa ryose rigiye gusohozwa. Nta yerekwa ry'ibinyoma cyangwa ubupfapfa bwo kwihakirizwa bizongera kuba mu nzu ya Isirayeli, kuko ndi Uwiteka nzavuga kandi ijambo nzavuga rizasohora. Ntabwo rizongera kurazikwa, kuko mu minsi yanyu mwaba inzu y'ubugome mwe, nzavuga kandi nzasohoza icyo navuze. Ab'inzu ya Isirayeli baravuga bati, iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera kandi ahanura ibihe biri kure cyane. Nuko rero ubabwira uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kurazikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora. Abo bakristu bari bategereje umwigisha barishimye bamaze gusobanukirwa n'uzi neza iherezo rya byose, ahereye mu itangira akareba imyaka 100 abirebesha ubushishozi mvajuru. Yari azi neza ibizabaho kandi yari yarabahaye amagambo yo kubahumuriza no kubasubizamo ibyiringiro. Iyo hatajyaga kubaho uwo mugabane w'ibyanditswe byera wabasabaga gutegereza bihanganye no gukomera mu kwiringira ijambo ry'Imana, kwizera kwabo kwajyaga kuzimangatana muri icyo gihe cy'ikigeragezo. Umugani w'abakobwa 10 nk'uko wanditswe muri Matayo ibice 25 werekana nanone urugero rw'ibyabaye ku badivantiste. Muri Matayo 24 mu gisubizo cyahawe abigishwa ubwo babazaga ikimenyetso cyo kugaruka kwe n'imperuka y'isi, Kristo yababwiye bimwe mu bizabaho by'ingenzi mu mateka y'isi no mu mateka y'itorero kuva igice cyo kuza kwe cya mbere, ari byo gusenyuka kwa Yerusalemu, igihe cy'umubabaro mu itorero kubwo kurenganywa n'abatazi Imana n'ubupapa, igihe cyo kwijima kw'izuba n'ukwezi no kugwa kw'inyenyeri. Avugana none kugaruka kwe mu bwami bwe kandi akavuga umugani w'amatsinda abiri atandukanye y'abagaragu bazaba bategereje kuza kwe. Igice cya 25 gitangira n'amagambo akurikira. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Aha ngaha havugwa itorero ryo mu minsi y'imperuka ryarindi ryavuzwe mu iherezo ry'igice cya 24. Muri uwo mugani ibyabaye ku bakristo b'icyo gihe byerekanwa n'imfashanyigisho y'ubukwe bwo mu burasirazuba. Nuko rero ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abakobwa cumi bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo cumi, batanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Wakumva ko kuza kwa Kristo nk'uko kwavuzwe n'ubutumwa bwa marayika wa mbere kwagereranywaga no kuza k'umukwe. Umurimo mugari w'ubugorozi wabayeho kubwo kwamamaza kugaruka kwa Kristo ugereranywa no gusohoka kw'abakobwa cumi. Amatsinda abiri y'abantu agaragara muri uwo mugani nk'uko agaragara muri Matayo mu gice cya 24. Bose bari bafite amatara yabo, Bibiliya, kandi mu mucyo wayo bagana inzira yo gusanganira umukwe. Ariko igihe abakobwa b'abapfu bafataga amatara yabo ntibajyanye amavuta ahagije. Abakobwa b'abanyabwenge bo bajyana andi mavuta ku ruhande n'amatara yabo. Aba ba kabiri bari bararonse ubutumwa bw'Imana. Bari barakiriye imbaraga y'umwuka wera muri bo, ariyo yatumaga ijambo ry'Imana riba itara rimurikira ibirenge byabo kandi rikaba n'umucyo umurikira inzira zabo. Kugira ngo basobanukirwe n'ukuri, bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya Imana kandi bashakashakanye umwete ubutungane bw'umutima n'imibereho yabo. Bari bafite ibyababayeho buri muntu ku giti cye, ku buryo kwizera mu Mana no mu ijambo ryayo bitashoboraga gusenywa no gucika intege kuko batabonye icyo bari biteze cyangwa gutinda kw'igihe. Abandi mu gufata amatara yabo ntibajyanye amavuta, bagiye batabanje gutekereza cyane. Ubutumwa bari barumvise buvugwa bwari bwarabyukije muri bo ubwoba, ariko bari bishingikirije ku kwizera kwa bagenzi babo, banyurwa gusa n'umucyo udafite ishingiro bakamo gusa, ntibita gushaka ubwenge bubamenyesha ukuri cyangwa ngo bagire kumenya iby'umurimo w'ubuntu ukorerwa mu mitima yabo. Basanze Umukiza bafite ibyiringiro byo kubona ingororano uwo mwanya, ariko ntibaba abantu biteguye kwihanganira igihe cyangwa gucika intege kubwo kubura icyo bari bategereje. Nuko igihe ibigeragezo byari bibugarije, kwizera kwabo kurashonga, umucyo wari ubari murazima. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Uko gukererwa k'umukwe kwerekana kurangira kw'igihe Umukiza yari ategerejwe gucika intege kuko batabonye icyo bari bategereje ku gihe. Muri ako gahe ko gushidikanya no gutinya, ibitekerezo bidahamye bitangira kwitekerereza inyungu bwite bikareka umugambi usubira inyuma. Ariko abafite kwizera gushingiye ku bumenyi bwite bwa Bibiliya bashingiye ku rutare rudashobora guhirikwa n'uwo mubabaro ukomeye, bose barahunikira barasinzira. Itsinda rimwe ntacyo ryitayeho kubwo kubura kwizera kwabo, irindi tsinda ritegereje ryihanganye kugeza igihe ribonera umucyo uhagije. Ariko mu ijoro ry'ibigeragezo, aba ba kabiri basa n'ababuze ku rugero runaka umwete wabo no kwitanga. Abari bafite kwizera kudashikamye kandi bafite umutima ufata impu zombi ntibashoboraga kwishingikiriza ku kwizera kwa bagenzi babo. Buri wese yagombaga kwishingikiriza ku kwizera kwe bwite cyangwa akakureka. Muri icyo gihe, gukabya mu kwizera cyangwa se fanatisme gutangira kugaragara. Abantu bamwe bari baragize umwete mwinshi cyane mu kwakira ubutumwa batangira kureka ijambo ry'Imana kandi aryo muyobozi uhagije w'umukristo, bibwira ko bihagije kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo. Hari abagaragaza umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera, bakarega badafite amatwara nka yabo kuko batemera gukora nk'ibyabo. Ibyo bibwiraga n'uburyo bakoraga ntibyari bikunzwe n'abadivantisti, bakomeza kunenga umurimo w'Imana. Satani yakomeje gukora atyo kugira ngo adindize umurimo w'Imana ndetse awurimbure. Umurimo wahagurukijwe n'abadivantisti wari warihanishije abantu benshi, kandi abantu b'indahemuka bari baritabiriye kwamamaza ukuri mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Umwanzi w'ibyiza yakomezaga gutakaza abantu be. Nuko kubwo gushaka gukoza isoni umurimo w'Imana, agerageza koshya abantu bavuga ko bafite kwizera no kubasunikira mu kwizera kurenza urugero fanatisme. Hanyuma abamukorera batangira guhiga ikosa ryose n'igisa naryo kugira ngo babone uko babarega mu butegetsi bw'isi mu buryo bukabije, ngo basebye abadivantiste no kwizera kwabo. Bityo abantu benshi yashoboraga kubashyira mu murimo we kandi agakomeza kugenga imitima yabo yahabye, niko kandi yashoboraga kubereka ab'isi nk'abayobozi b'itorero ryose. Satani niwe murezi wa bene data, kandi umwuka afite niwe usunikira abantu gutoratora amakosa n'inenge z'abantu b'Imana no kubashyira ku karubanda, nyamara ibyiza bakora ntibyigere byitabwaho. Satani ahagurukira gukorana imbaraga iteka rwanya icy'Imana ikora ishaka gukiza abantu. Igihe abana b'Imana bazaga imbere y'Uwiteka, Satani nawe yaje muri bo. Akunda gutera inkunga n'umwete ububyutse bwose bw'abantu bafite imitima idashikamye n'umwuka w'ubugoryi. Ubwo yashoraga abo bantu mu kwakira umugabane umwe w'ukuri kandi bagira bimwe baha agaciro mu bizera, akoresha uburyo bwabo kugira ngo yinjizemo inyigisho ziyobya badashikamye. Satana akunze kuhaba kenshi mu bihe by'icyubahiro yihindurije mu ishusho y'umuntu runaka ashobora gukoresha. Satani ntiyifuza kubona n'agatambwe gato cyane umwana w'Imana ashobora gutera mu rugendo rw'agana mu ijuru. Mu mateka yose y'itorero, nta vugurura ryigeze ribaho hatabanje kuboneka ingorane zikomeye. Mu gihe cya Pawulo niko byagenze, aho yashingaga itorero hose hadukaga abantu bagatangira kwigisha imyizerere iyobya. Iyo myizerere yakirwa yashoboraga kuzimya urukundo rw'ukuri mu bavandimwe. Luteri yarababaye cyane, agira agahinda atejwe n'abari bafite gukabya mu kwizera bibwiraga ko Imana ivugana nabo mu buryo butaziguye, kandi kubw'izo mpamvu bakazana ibitekerezo byabo maze bakabiha agaciro kuruta ibyanditswe byera. Abantu benshi bari babuze kwizera n'ibyiringiro, ariko bakagira akantu ko kwiyiringira ubwabo, kandi bakaba bakunda kumva no kuvuga ibintu bishya. Baguye mu gishuko cy'abiyitaga abanyabwenge bashya, maze bifatanya n'abakorera Satani kugira ngo basenye inyigisho Imana yatumye Luteri ngo zubake imitima. Abayoboke ba Wesley nabo ndetse n'abandi bahawe imigisha kubw'imirimo yabo no kwizera, uko bagendaga batera intambwe bahura n'imitego ya Satani, bagashorwa mu gukabya birenze urugero kandi mu buryo bwinshi butandukanye, bagaragaraga nk'abantu bafite imitima itejejwe kandi bafite umwuka utari uw'ubwenge. William Miller ntampuhwe yagiriraga abantu bafite umwuka nk'uwo wo gukabya birenze urugero. Kimwe na Luteri, yavuze ko umwuka wadutse ubugomba gusuzumwa n'ijambo ry'Imana. Miller yagize ati: "Umwanzi Satani afite muri iyi minsi yacu umwanya mugari mu bitekerezo by'abantu bamwe. None twabwirwa n'iki umwuka ubakoresha uwo ari wo? Bibiliya irasubiza iti: muzabamenyera ku mbuto zabo. Hariho imyuka myinshi ku isi kandi turasabwa kuyigerageza. Imyuka yose itaturarikira kubaho mu buryo twirinda mu buryo bwiza kandi butunganye muri iyi si ya none, uwo mwuka ntabwo uba ukomoka kuri Kristo. Ndibwira rwose ndashidikanya ko Satani ari we uyobora iyo myuka ya benshi yaduka mu buryo budasanzwe. Abantu benshi muri twe bibwira ko ari abantu bejejwe, bakurikiza ahubwo imihango y'abantu ndetse bakagaragara ko batazi ukuri kurusha bariya bandi badafite kwibwira ko bejejwe. Umwuka wo gukora amakosa udutandukanya n'ukuri, mu gihe umwuka w'Imana tuyobora ku kuri. Ariko wagira uti umuntu ashobora kuba ari mu ikosa ariko akibwira ko ari mukuri. Ubwo se umuntu yabigenza ate muri icyo gihe? Twasubiza yuko umwuka w'Imana n'ijambo ryayo bitavuguruzanya. Niba umuntu yiciriye urubanza akurikije ijambo ry'Imana, maze akabona ari mahwi rwose bihuje n'ijambo ry'Imana, ahubwo rero azamenye ko ari mukuri. Ariko nabona ko umwuka umuyobora utemeranya n'amategeko cyangwa igitabo cy'Imana, yitonda abanza ashishoze ngo atagwa mu mutego w'umwanzi Satani. Nagiye mbona kenshi ibihamya by'ubutungane mu mutima mbibwiwe no mu maso h'umuntu kuruta kubibwirwa n'urusaku cyangwa imvugo y'abakristo bamwe. Abanzi b'ubugorozi bareze ugukabya abakora bivuye inyuma baburwanya. Abarwanyaga ibikorwa by'abadivantisti nabo babigenza batyo. Babonye badashimishijwe no kwiyerekana mu buryo butari bwo ndetse no gukabya amakosa y'abakabya, bagerageza gukwirakwiza ibitari byo bitarangwamo rwose akantu na gato k'ukuri. Abo bantu bakoreshwaga n'ibitekerezo byabo gusa no kwangana. Amahoro muri bo yari yarabuze kubwo kwamamazwa kwa Kristo yuko ari hafi kugaruka. Bari bahangayikishijwe n'uko byaba ari ukuri, nyamara bakishyiramo ko atari byo. Iryo ni ryo ryari ibanga ry'imibereho myiza yabo kurwanya abadivantisti n'imyizerere yabo. Kuba abantu bamwe bakabya iby'imyizerere fanatisme barinjiye mu murongo w'abadivantisti, ntibyari bihagije gufata umwanzuro ukavuga ko uwo mwuka utakomokaga ku Mana kuruta uko abo bantu n'abandi bayobya bagiye baboneka mu itorero nko mu gihe cya Pawulo cyangwa icya Luteri bitaba impamvu yo guciraho iteka umurimo w'Imana. Abantu b'Imana bakwiriye gusohoka mu bitotsi maze bagatangira bivuye inyuma umurimo wo kwihana n'uw'ubugorozi, bagacukumbura ibyanditswe byera kugira ngo bamenye ukuri nk'uko kuboneka muri Yesu. Bakwiriye kwitangira Imana batizigamye, kandi ntihazabura ibimenyetso bigaragaza ko Satani akora n'imbaraga kandi ari maso. Azerekana ububasha bwe akoresheje ibituyobya bishoboka byose, yifashisha abamarayika bamanukanye nawe akoresha mu bwami bwe. Ntabwo ari ukwamamaza kugaruka kwa Kristo byatumye havuka ubukusi cyangwa uko gukabya mu myizerere n'amacakubiri. Ibyo byatangiye mu gihe cy'impeshyi mu mwaka w'1844 ubwo abadivantisti bari mu gushidikanya bashobewe kubw'ingorane zigaragara barimo. Kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubw'ijwi ryo mu gicuku byerekezaga mu buryo butaziguye mu gikorwa cyo kubuza iyo myizerere ikabije n'amacakubiri. Abagize uruhare muri ibyo bikorwa bemeraga rwose ko imitima yabo yari yuzuwemo urukundo bakundana rwose, kandi bakunda Yesu bari bategereje kubona bidatinze. Kwizera kumwe, ibyiringiro bimwe byarabererezaga bikabarenza gukoreshwa n'ibitekerezo by'abantu, ahubwo byaringa bibakingira imyambi ya Satani. Umuko atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umuko araje nimusohoke mumusanganire, maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Kumeshi y'umwaka w'1844 hagati muri icyo gihe bari batekereje ko gifunga iminsi 2300 no kumuhindo w'uwo mwaka aho babonaga ko bageze ku butumwa nk'uko bwavuzwe mu mvugo y'ibyanditswe byera ngo dore umukwaraje. Icyatangije icyo gikorwa cyo guhaguruka nuko bavumbuye itegeko ry'umwami Artaxerxes ryo gusana Yerusalemu, itegeko ryabaye intango y'igihe cy'iminsi 2300 ryashyizwe mu bikorwa mu gihe cy'umuhindo w'umwaka wa 1057 imbere ya Kristo, aho kuba mu itangira ry'uwo mwaka nk'uko bamwe babyiringiraga. Iminsi 2300 yabazwe bahereye ku muhindo w'umwaka wa 1057 kandi irangira ku muhindo w'umwaka w'1844. Ibitekerezo bimwe byavuye mu isezerano rya kera byerekana nabyo ko mu gihe cy'umuhindo ari bwo igikorwa cyo kwezwa k'ubuturo bwera cyagombaga kubaho. Ibyo rero birushaho gutanga umucyo igihe bahangaga amaso ku buryo ibimenyetso byerekanaga kuza kwa Kristo bwa mbere byasohoye. Gutambwa k'umwana w'intama wa Pasika byari ishusho y'urupfu rwa Kristo. Intumwa Pawulo yagize ati Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Igitebo cy'amatunda y'umwero wa mbere bazaniraga Uwiteka mu gihe cya Pasika nabyo byari ishusho y'umuzuko wa Kristo. Pawulo ubwo yavugaga ibyo kuzuka k'Umukiza n'abigishwa be bose yagize ati kuko Kristo ari we muganura maze hanyuma ba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Nk'uko igitebo cy'amatunda ahishije byazanirwa Uwiteka, Kristo nawe yabaye umuganura w'uwo musaruro udapfa w'abazacungurwa ari bo mu gihe cy'umuzuko uzakurikiraho bazashyirwa mu bigega by'Imana. Ibyo bimenyetso byasohojwe bidakurikije ibigiye kubaho gusa ahubwo bikurikije igihe. Ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere kw'Abayahudi, umunsi n'ukwezi umwana w'intama wa Pasika watambwe bikamara igihe cy'ibinyejana 15, Kristo amaze kurya Pasika hamwe n'abigishwa be yashyizeho kwizihiza uwo muhango wagombaga guhora ubibutsa iby'urupfu rwe nk'umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iryo joro yafashwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bamubambe atambwe. Nk'uko ari we washushanywaga rwose n'igitebo cy'amatunda, Umukiza yazutse mu bapfuye umunsi wa gatatu, bityo aba umuganura w'abasinziriye n'urugero rw'abera bose bagomba kuzazuka, umubiri wo gucishwa bugufi ukazahindurwa akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Ni muri ubwo buryo ibishushanya kugaruka k'Umukiza bigomba gusohora mu gihe cyerekanwe n'ibimenyetso. Mu mikorere ya Mose, kwezwa k'ubuturo bwera cyangwa umunsi mukuru w'impongano byabaga ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 9 kw'Abayuda, mu gihe umutambyi mukuru amaze gukora umurimo wo guhongerera ibicumuro by'Abisirayeli, yabaga yejeje ubuturo bwera ibyaha maze agasohoka agaha umugisha bari bamutegereje. Mu gihe umutambyi mukuru amaze gukora uwo muhango wo guhongerera ibicumuro by'Abisirayeli, yabaga yejeje ubuturo bwera ibyaha maze agasohoka agaha umugisha bari bamutegereje. Bizeraga batyo yuko Kristo umutambyi wacu mukuru azaza kumugaragara ngo yeze isi kandi agaha kudapfa bamutegereje. Umunsi wa 10 w'ukwezi kwa 9, umunsi mukuru w'impongano, umunsi mukuru wo kwezwa mu gihe cyo kwezwa k'ubuturo bwera ari bwo mu mwaka w'1844 ku itariki ya 22 Ukwakira, ari wo munsi witaweho nk'uwo kuza k'Umukiza. Ibyo byabaye intangamugabo yuko iminsi 2300 izarangira ku muhindo kandi umwanzuro wagaragaye nk'ukuri rwose. Mu mugani wanditswe muri Matayo 25, igihe cyo gutegereza n'icyo guhunikira byakurikiwe no kuza k'umukwe. Ibyo ntibivuguruza rwose ibitekerezo tumaze kuvuga bivuye mu buhanuzi no mu bimenyetso. Izo mpamvu zateye kwemera gukomeye mu mitima ku buryo urusaku rwo mu gicuku rwagizwe n'abizera ibihumbi byinshi. Nk'uko umuntu agenda ahantu haterera, niko ubudivantiste bwagiye buzamuka mu ntera mu gihugu cyose. Agenda ava mu mujyi ajya mu wundi, mu kirorero ajya mu kindi, ndetse agera no mu turere twa kure rwose, kugeza ubwo abana b'Imana bose bagira amakenga no kwirinda. Uko gukabya birenze urugero mu myizerere kwayoyokeye imbere y'ivugabutumwa bimeze nk'uko bigendekera ikime cya mu gitondo imbere y'izuba rirashe. Abizera babona gushidikanya n'inkeke bari bafite biyoyoka, ibyiringiro n'ubutwari byinjira mu mitima yabo. Umurimo wari utakirimo bya bikabyo bikunze kugaragara igihe abantu bari mu byishimo bitarimo kwicisha bugufi ngo bayoborwe n'ijambo ry'Imana cyangwa umwuka wera. Byasaga n'umuco waranze ibihe byo gucishwa bugufi no kugarukira Umukiza byabaye kera mu gihe cy'ubwoko bwa Isirayeli nyuma yo kumva ubutumwa bwo gukebura abagaragu b'Imana. Byari bifite ibimenyetso biranga umurimo w'Imana mu bihe byose. Nta gutwarwa n'ibyishimo wabonaga mu bantu, ahubwo wabonaga kwisuzuma mu mitima, kwihana ibyaha no kwitandukanya n'iby'isi. Kwitegura kujya gusanganira Umukiza nicyo bari bagamije imbere muri iyo mitima yashengutse. Bakomezaga kwitabira gusenga bihanganye kandi bakitangira Imana byimazeyo. Mila yavuze amagambo